Echibuzo cha buryo mugwe mama ne tata kusingirani.
Green Studios.
No mudigi dokonza teka kati nkola yoshi kabikusa mugenda kakasanti sajja goya bikongo he kana omulalu kalonze mbazola baba datu kangisa migo kitegeza lulumba kalindi atesegerinda kabalangulo gwe abali mu bbala lyange mutoke nendi ulira zali mputu ezo mutina batandekerera mukama yebala okusumba bambi namayimbwa ye mukadde yavaamu embaki yamati yako kati ndi muganda ndi wakasimba ne mulubiri eyo mbeera muwesi sirieba kalukukuza mbogoka nkyali na bingi bye sinaleeta emmwe muli nkomako eyo nti atatuweza otulanga kiye dunda ndi mwebaza nti omutwe ogutagwesa yampa bugagga obwongo nampa buyiye binvaamu ng'onyeenya mutoti sinnawatula mpozi obugero ogwa mu mpagi olwo ne ngolomola situdde mubimba kubaabya n'abalina embuto mujja kuzaala bunyenye nkule bujja kuwoobaze kuyige zinayazina alla abateesi bagenda kukolima ate abanaasiima bajja kuyitawo bimmegga mbimegga omanyi nnwananga nze baviye tinaamu ebyabando gasibiriimu nkukomerera mu bali n'ogutamiira yita naali erya nabe bwe sikyayimba nkunkumuka nyenje ebyafikka ku kintu muzadde ebyo bindeese ekirinnya mutikka lulinna bannyonnyola waazi nti y'omuzadde kizibu okumugula ku mulundi guno nzize nga mbisiisesiise mu ngeri ebiwoomya omukadde maama ne taata basaana kwagala kyenkanyi wattu bikkula ebitabo ebitukuva n'atya katonda asooka bazadde obawuttula ekitiibwa n'emitego gy'otego ojja kukwasa olaba okakanyadde na miggo okuba n'abazadde weeyita kiggwe oba olibeera otya malaalo weezo ntoseza mu luzunzozunzo omusadde okusaka naye aba akungudde birimba bya kuzaala bw'ogula sukaali ojja olusanvu wadda mutwalo naye gwe okumala omwaka oli mu kibuga ogomoka n'ondalagge misosongule gikuyita loodi bo basekiyaye n'obatamiiza bakuzaala n'ofiisa be watunuza embebera amatumbi budde bwe basenga ensi y'emitafu by'opanga kwe kutomera enzikiza bendoopera ebiremyeza obudde bw'abaganga sibufisa ayo y'okunya b'obusungu osooza maama oba n'ovuma taata ayo y'okundaba obusungu osooza maama oba n'ovuma taata bantu abo mbaagala lwanga singa munne asayadde madda baagala kyenkanyize bonna mama ne tata bombi mama mupenda sana ate tata mukunda shane bumbuza ni akira kwani mkuda musimanyere chechibuzo chomba nchibuka magala shenka nyize bona mama ne tata bombi mama mupenda sana ate tata mukunda shane bumbuza ni akira kwani mkuda musimanyere chechibuzo chomba nchibuka. Kanya abazadde muve mubanyumiza wampisa oti tewaliiwo nsonga ku mwana gy'oli wange kukyaya abazadde buyise obw'ekiyayeyaayo okwessa ku taata n'okyawa maama bamaama mbanenyamu ate mmwe muvaako kalunsa mmuliro oyo lwaki oba onyumiza abaana mbi bataalabo bakyaya kitaabwe kitamme gwe musaako oyo nabanga mbuto nga ndekawaawo ne ndwala nga tegunfaako ogufiira mu nguulye wannamaato ate nga bwe mmala okuzaala nenywa bijaja nga nkoza mazzi malaya zaaguza ndoganze bwe nnakunenya nga ne nfuna miggo baana bange baana bange mwalikyayo obuntu ogwali gwagala mba si kya muzaala baagala kyenkanyize bonna maama ne taata bombi maama mupenda sana ate taata mukunda shane bumbuza ni akira kwani mkuda musimanyere chechibuzo chomba nchibuka magala shenka nyize bona mama ne taata tata bombi mama mpenda sana ate tata mkunda chane bombuza ni akira kwani mkunda musimanyere chechibuza chomba chibuka mbandi na chivuwa mpiro manjivira nze mputula ruange nandia mfuna na ruoge chana chomu sabja wali mugu togala ne bange tenge tenge rio mwaka ribude jenda gola vayo anetulia muge mandi muzi chemva motegeza ntinjagalo kunda gama zade na ruoga ya shimbalako ulira ntibwe yanzira mu mbunze mama jaline mubalanga dale ya feda yansula wundi na wiki nesiongera dala kubere mkalo mote mwasingo yoyayayo ya mfere katonzi jukiza bemubuza wabigia wambunze tata ya nyomize bintwebio dunda kuyamba chisuse singanze nkaze zani kiweyo awonze nene nyatate ya yanjululize vya momwana konze nsabo musanyiwe kasta ya kuzala na ata kusauka tosalira musango muzade tolina muinza bwana gundi echo kuzala no muzazi chimalo kumwebaza bikoza bazidya mufufuru yense binya byomulwera byetaga bushali misana kutte murwenga bimube mirembe mikwana abawagisi yerere 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 mbagala chenkani mama ne tata bagwatulo mama mwagala bazadde mwagala bazadde mwagala nyo mama ate mwagala nyo tata bonna kefunyemba wanze chamulila mula gwerukundo mama yafubanya kuzale tata mafuwe somate akanyama akasava twala neka sukali obawe nobulingi bisomba nkola bwenteeka kubange tamagala weitati olowooza wali wakusimbuliza oba weita kimera nti wamera bumeza okuli embire tamagala weitati olowooza wali wakusimbuliza oba weita kimera nti wamera bumeza okuli embire